ngurdang fulbe.
Jon yahen Benin ton l'école udditi e nde yontere do kono cukaloy duudukoy nangali lawol jandengol taskama paykoy no wasi jande l'école tentinika kodoli fulbe sahadatu kulibali nultondirado vewa fulfulde bembereke wuro jeyango kadiwal borgu dun ko ka rewo Benin neldien jantore e do alhali
jangile sukabe elati hune ko sadi de fulbe men bosake men yama gestale umenun acci ko fulbe yida hokkugo sukabe mudum jande
dunne fama nu wodi goddum horaji to hana jande
dulle jawdi banne jawdi be godi dum anibe jida nyangoni woni
anna buna anna kan wacce en ko kada sukabe meden jande
dulle jangugo sukabe fulbe e jiwa tife bo daga ko himbe batata do jangube nonun kanko Umaru Siano olati chef d'arrondissement buka de commune kalale o holli o witti bo olatori mawdo jangide cuko hon petto
lugga ta dari ni la waino ko ndo den alande faane non non ko ninde gan alande be biyanno ay kebe fulfulde wawta ko jangi hibi gudum faane wobbe nan e watti hakkilo ngo don ngode hore mudu babilade non woni fantay acci ko jangide yata
baytoji na bo woddugo jangide e gureje fulbe kan acci sukabe fulbe jangata sanne non non kanko jonguro bembelke yaado bubaka yero bati
fulbe jodaaki sese jodaaki no kure wore fulbe battaaki dugga num battaaki to jangide woni ata yi daba ngai fulbe boto ummake teddamo so tiru yaato baytoji chukon kon kankon bottete yare e dura e durne
ko bawen bo jalo den dum fu ga heba fulbe bo yaha jande moy ko hokki joje mudu
hanwa e fubit ni hakkiloji meden no hande mo kay suka mun jande fu a toru mo wado
e lanwa famu be ben tino waliya be fama e ben bo na won hinano mitina da lawo jande don gon kan mo joni kan shani tino de jangu be yise da tino wali ka be jangabe
hanne hanwa tippa gaay ma gatiya biya jande to jangi o wittina gaay o wittina ndu ko buy gaay ni de wuro watta wuro ma da du ko buy gaay
musa machu jangi no de jangi de mawne ne sire bembelke e ela gestale haba ania watta jawdi e jite dow sukaabe jangobe fulbe
ba ngudo sukaabe jido ba goto goru la bodu ta anni suwa ta sinton gatta mo jande sebo ta sinoda munya bo nyande cede
umaru siano chef d'arrondissement buka ola atori mawdo jangide chuko mpeto mbeji
ngudo suka fu debbo nun gorko nun o watta suka o jande gan jande tin horani e lade heñi en keta de moy lade heñi en keta do yidi jande ne won non tin jida hanne sukaye meden rappe de la de faso hando ajanne sukaye meden
donguro bembelke bubaka yero holli no maho jangide de to fulbe woni acca nun sukabe ben jogo jangide ne
gaminani e wiye fulbe bo wadante nokkuje mum diyan wade dum jangide wade dum lokotoraare wade dum mi nana e dum bate ni kan radio
dullere jangino sukabe fulbe e lati toira ko semidi sanne handi kambe latibe mawbe genni famawbe gureje meden abba haniya be daita nonnenum be ballita gan heba wiye sukabe fulbe bo wawi jangi
sahadatu yakuba bembereke zewa.